Mukama yabimala. Red Sivion da beat again. If you're gonna be passa Mukama Katonda, Oyo Mukama yabigola. Now I'm jugele lamba passa Mukama Katonda, Oyo Mukama yabimala. If you're gonna be passa Mukama Katonda, Oyo Mukama yabigola. Now I'm jugele lamba passa Mukama Katonda. Oyo mukama yabimala. Kwate ngabo na kagabo ojunwanire. Simululu mukisa kubula mubwange funo mukisa bo. Sinera bila bye wakola wamponya sitani ne mitego je. Katonda gwe wakola ebyale mabalala ne bakutya. Ebyange nabe kwasa mukama Katonda. Mukama yabigola, na wanjugele lamba kwasa mukama Katonda. Oyo mukama yabimala, ebyange nabe kwasa mukama Katonda. Oyo mukama yabigola, na wanjugele lamba kwasa mukama Katonda. Oyo mukama yabimala. Mulanyi wange anzigulira makubo gange era kwensinza. Every day, every time, forever and ever.
Anibera mulwange kubanga kwensinza.
Forever and ever.
Anibera mulwange kubanga kwensinza.
Ebyange nabe kwasa mukama Katonda. Oyo mukama yabigola. Nawanjugele lamba kwasa mukama Katonda. Mukama yabimala, ebyange nabe kwasa mukama Katonda. Oyo mukama yabigola, nawe njogele lamba kwasa mukama Katonda. Oyo mukama yabimala, ebyange nabe kwasa mukama Katonda. Oyo mukama yabigola, nawe njogele lamba kwasa mukama Katonda. Oyo mukama yabimala, ebyange nabe kwasa mukama Katonda. Mukama yabigola, nawe njogele lamba kwasa mukama Katonda.